ZLatestMusic.com.
Ozone.
Yes, yes. Just follow the beat.
Bakta look in the view, Boy, young looka in the building. Max, the rap daddy.
You know it's all this.
Ni wa somebody that told me the one more. Hawi kwa ule uya kwandu kona upula na kokoya. You know I do for you, you know I do for you, baby. You know I do for you, you know I do for you, baby. Besti kiwena, sombe jiwena. Malofa kiwena, ape umamoya. Besti kiwena, sombe jiwena. Malofa kiwena, ape umamoya. Agora quiero mita, quiero mita, quiero for you. If for my area, boys, they know that I got you. Agora quiero mita, quiero mita, quiero for you.
Yeah, yeah.
Yeah, my area, boys, they know that I got you.
Young Luke. Inge kuwe na pela na oke ni lukulu ile. Ani wali nini kwa self side ni wini ile. Wena kiwani bagai sova kushwezi. Na utusi someone box yao aptezi. Umamoya soki wena yani banga. Umpulu sivunga tabakatezi kukushonga. Ulikapa buwa baba inzi mwama tuko. Aluchi nje location luzwe fela mwaloko. Kozi mwali latomo deep down keni wela. My bestie so met kwa pilu kiwe na fela. Baziva niva pondo kilikande famsika. Wena witch emezi taswali latola tuka. Wanine million wena na wavu heha valua nisa yako no bakato kwa kutia. Gemu ya mala tocho alefaso luikeni. Baikeza kompia batiku wena haba keni.
Besti kiwena, some jiwena. Malofa kiwena, ape umamoya. Besti kiwena, some jiwena. Malofa kiwena, ape umamoya. Agora kilo mita kilo mita kilo for you. If for my area, boys, they know that I got you. I go around kilometer, kilometer, kilometer for you.
The rap daddy,
area, boys, they know that I got you.
Put it up, rah. Love in the air yangendeke. Bangu hokwela mchuma tambula usweke. Kumwana pretty smile kunobiseke. So you make me complete. Ngechelu chaka seke, yes. Baby, niwe smwari lato. Anyways, uperfect example for pretty ladies around the world. My bestie, my soulmate, this is the hour. My significant other. Semu kese FIFA lava hit harder. Ya mkwabo cheka shimbu ya mkanda. Ababo sena wana sale batuwa mama kada.
Yes,
cholo cholo wa mkeke chima. Na alishi wa cholo kuikashima. Considerate always punctual. Asokabu hobe nebe kipalizo.
Some jiwena.
Iwena.
Malofa kiwena. Ape umamoya. Besti kiwena. Some jiwena. Malofa kiwena. Ape umamoya.
Yeah, JP, JFX, DJ Sims, Avene Van, Very GQ Fee, Eo Saufa, Waso Triple Store, Shakun, Eo Tito, Benedict C. The Broker, Eo Potter, Donato MG.
ZLatestMusic.com.